studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe on e jaam hannde alkamisare noga e lewru octobre hitan 2016 Ousmane Niali bulɗo kabaruji ɗo fili dambal to ɓoggi jannde to sakiraɓe on kumpitata wiide baali leydi Europe ana gondi e dartude hono gatta fa yimɓe Afrique celayade joolade ley leydi Europe ɗe o batomoɓe gondi wadde Bruxelles ɗe heƴaɓe nde runde ana jiiɗi ɓillude leydi Afrique e fa paddo ɓiɓɓe mum yaade joolade ley leyɗe tubakoɓe ɗe baale daraniɗe joolarɗe wonko kolliti e dow dabareji ɗiɓe baale daraniɗe neɗɗako baale daraniɗe joolarɗe wonko kolliti e dow dabareji ɗiɓe anni ɓamude Bruxelles ɗi nenno ɗe baale kolli wiide ɗum yadata e sariyaji sariyaji ɓiɓɓe adne sariyaji ɓamaɗi ɗi dow hakkeji ɓiɓɓe adama en fa hande wala fuu ko andana e neɗɗo Amérique daraniɗo neɗɗako cuutaɗo Niger timmode yontere ƴaɓɓine nde e wi laamunkoɓe leydi Niger o cuutaɗo le leydi Mali hani tawere wattu joni o hano ɓe fiidude coupe d'Afrique 2017 capantati e goɓo andama illa keña Mali won le poule de fiidan Ghana Égypte e Ouganda e wi andiɓe ballon Mali ana wawi yaade yesso ka kina kabaruji yogaji darane yo ɗi woni sembe kabaruji hande bisimilla moɗo heɗade e studio tamani sakiraɓe on kumpitata wiide le kikiɗa ko bonanda waɗama fewtude e soldatsi e Mali bonanda o waɗama le région Tombouctou dow lawol gundam ka wattu joni o wala fuu ko andana dow hen sanne ko anda kadi heɓe gadi o golle bonɗo walde leydi tubakoɓe won ana anni ana wondi e wadde batu batu o jokkam fa janggo imogol mabɓe fa ɓe darta hono jawɓe joolade le cuncunka ƴiwde Afrique yaade leydi tubakoɓe ɗum faddirte laamiɓe leydi Europe ɗe kolliti paabato ɓurɓe heɓude jaabuji lobbi e golleji ɗi kañum e mbawɓe nanggude yimɓe en pati taƴe maayo geci ngo dartoyde gurdam newiɗam fa ɓeydore ɗen faam keɗɗen Omar Waygallo
le oɗo batu hooreɓe leyɗele Europe ɗe kañe gouvernement ngaɓe gomɓe tomɓe wattu joniɓe kolliti wiide ɓe kaaja jababuji jawɗi ƴeewe yallah hono yimɓele gomɓe tomɓe ngala ɗereji kaani yaltirde ley leyɗele mabɓe ɗe le majjum ɓe kolliti wiide ɓe garan yaltinde ley heɗɗati e lebbi ngaroji ɗi so ni leyɗele ɓe yimɓele muɗen gon toon ƴeewa yallah hono paabirto ɗiɗo ɗati tan ɓe gaɗi kulɓinali wattu joniɓe mbi hono balliguji ɗiɓe gatta waktu fuu fewde e ɗeɗo leyɗele ɗiɗo balliguji ɓe garan darnude ɗum fa hannden le oɗo batu ɓe kolliti wiide eɓe kaaja ƴeeweyel hono ɗeti kaani yaltinirede ley hen ko yaawi farde mabɓe fuɗɗude wadde raafulŋaaji mawɗi ɗi ley leyɗele Europe ɗe ɓe kolliti ɗum wara fuɗɗude ley lebbi ngaroji ɗi ɓeɗo laamiɓe leyɗele Europe ɗe ɓe kolliti wiide leyɗele Afrique gattuɗe ley hen koyɗe muɗen fuu ɓe garan fa baddiɗo eno kabaru yirwen hani waɗirde ley ɗeɗo leyɗele micciteɗe wiide oɗo hakkille Italie adi heɓude ɗum arande saabi toon ko ɓuuri hewde yimɓele natoɓe Europe ɓe fuu narrata ko foti leyɗele joyi kañu en narrata toon Nigeria Niger Sénégal Éthiopie et Mali
baale daraniɗe kabaru joolare ɗe kollitiɗi dow dabareji ɗi baale leydi Europe ɗe kaani ɓamude e wi mabɓe ɗin dabareji jadata eko wiya dow hakkeji ɓiɓɓe adama en ɗi Ousmane Diarra hooreji walde yimɓe Mali dibbaɓe leyɗe goɗɗe holliti wiide laamunkoɓe Mali tinno pati ceñina ko wawata nafude ɓiɓɓe Mali keɗe ko wi kanko hooreji walde nde do foccitanko Oumar Waygallo.
Minen mi kolli tan wiide min jaɓanayi oɗo golle saabi de sa ƴeewino haqqeji ɓiɓɓe adama en gori le adnara Allah ndufana hollita wiide neɗɗo ana wawi yaade ɗo yiɗi fur ɗatiɗi Europe ɓami wattu joni o ɗi walde humininde malinkoɓe ñongittiɓe holli tan wiide jaɓanayi ɗiɗo golleji min kollan metti amen fewtude e leyɗele Afrique kolluɗe wiide jaɓini ɗiɗo golleji laamu maloɓe kaani wattande ɗum hakkille sanne honno kabaru witto witto o wori wakkati joni o le leyɗele meɗen ɗe haɗude ɗum ɗum yaafa feewi eɓe kaani ƴewta no ɗiɗo golleji gori ɓe miccito wakkati nde Sarkozy laaminode hollitino wiide sina Mali sinñina talkuru kandu haɗude witte witte sukaɓe le majjum ɓe jiihi hono majireji gaɗɗi le leydi meɗen ndi ɗum waɗi so laamu o salino sinñude laamiɓe ñalawma hannde o dan kaani wattande ɗum hakkille foti ɓe jaabo hono ko leyɗele Europe ɗe ɓillataɓe ko faɓe joppa haqqeji mabɓe
sakiraɓe fa ɓeydiroɗon famoɗo mbawi ƴewɗi kabaruji fuu ɗo bemal amen page Facebook et Twitter e studio tamani guɓɓal état islamique ngal holli wiide kañum tewtuno wadde bonande fewtude e kasu kutu kalel Niger ɗo sikkitaɓe jaddinkoɓe Mali uddete leymum o kasu moɓe kolli wiide hono makko haybede wala le leydi Niger ndi e wi ministére kumeniɗo ɓiɓɓe leydi Niger tewtuɓe wadde o bonande yo jaddinkoɓe gomɓe le sahal Mali faddo gonɗo joni le Mali o fadde gonɗo joni Mali fado gonden jondo wala fuko mata e kabaru neddo amerik ndarani do nedda ku ciuta do niger timore yonter yabbine de wala fuko anda ko hebio e wi minister kumini do bibbe leedi niger mohamed basum kenyo o yeyi abalak do sutu gongol wada don lamun ko be niger kulli wiide fado gonden joni do nedda amerik ciuta do le leedi mali hani tawede fa be dure den fam kede omar waygalu
kaw ko minister kumini do kabaru ndena gule leedi niger ndi o wule tiwi do wattu jono wala fuko yihili hen yeso ko jabbino ko wi hin amerika ciutuno le leedi mabbe ndi ana le baleri leedi gawondi wattu joni o on do no ko wuliti wi jaddin ko be gondube mu jawobe buri hewde ton le majjum kanko o do minister no docteur mohammed bazoum o holliti wi niger tid alaji mali dan gondi e yottaade dun yoga jaddin ko be fu ngadan bonandaay di le leedi niger ngar natta le leedi mali ndi wattu jono wadi noddango fewde e yimbe le gombe tombe tin ngattana dum hakkille sar mbaawi dud darna ton sukaabe jokkolbe kaadbe haybude nokkule de de matine dum paama e furdube kumpita laamu o ko yaawi fa hande wolitiwde mangal pad e leedi niger ngaran haybude keerol mabbe hakkunde mabbe kambe e mali fati gube jaadin kobbe natira don
fedde hande jukkitaade golleji kaldal e kawral aljengal fuddi bot mudum mawdo sappo e dido bo kenyen kikido bamako do hande boto o han timmude boto an han boto an wonde wadde wattu joni o basi tawe basi mawdo woni hakkunde gubbe gonde lesse lesse ma de rafi dewral saabi sariya bamado do nomgol hejjaabe laamu hakkunde jo fa beedro den fam kede mohammadu samaseku
bangal nyaloma gooba boto o kay kambe garbe hawrude embe jabal fi safanade njedobe ko waruji be be kuliti wiide be sefata ko so boto o timmali kay takama wiide halaji kewi sanne der nuku batu o buri fofu bangal lam hakudejo mo lam o yamiri yuba indeji mun en yonter yabbinde batu ne fede municipal weltima kabar mudun woni ko gube kewde der sima quality metti mun en yoga horbe gol platform quality vide be jabata fi hankasen golleji talkurdu hada yar yeso be quality vide golleji di puddali fi do hani fuddare do sabe golleji lam hakudejo di adina madina di ddrdi be quality vide dako gongul hanno wadede fadde jo ingul lam hakudejo o der gubal sima kay be gondi fa hande e hultinde metti mabbe bangal mudun gube hewbe gonton be wana fi yimbe la tubabe bangal ju ingul lam hakundejo hande ile nyalama dido bo kawrtal gal woni ko dido tilaji fuf kani hebanede dabare sala gulliji talkulu kawral gal anaka law
Yambereji Coupe d'Afrique tan 2017 Mali waran tawede les poules des filles dans Ghana, Égypte et Uganda. Uganda wari yade le Coupe d'Afrique il hitande 1978 de benjano final den et donc ande ballon kulli wide sini Mali wadi lanidaaji lubbi kagne haybo be kaybi fa gasi fu Mali ana wawi yade yeso kede ko fatmata to gola haldi e telephone Mohamed Soumane andi do ballon do facitango Omar Waygalo.
Le Mali évolue là dans la poule des
Mali waran tawede les goubal de nokko no docteur de Porzanti pidan e Ghana, Egypte, Uganda. Fi gongol wattu jono dum warta yafude ka dum fu dum wara yowade so bami faabe kabiki do hen. E mbayi latade horeejo le gubal mabbe gal jaati. Ko buri hewde fi Mali be fu tiagal leedi ndi piyata wobbe be dun non dum wori so wana Egypte. Le tem dire fu atawal fi wobli Egypte e chapade jetto fu leedi mabbe ndi ngoni. Gubal mabbe gongal nokku no dirteedo keer. Ka fa hande sa yotiki Mali ana jogi do hen Daniel Sabide yobbe sukabe nobe sukabe fi wobbe tiagal leedi ndi dum be fu be jiyama hono ora ko mabbe o wori dum fu dum waran yowade wattu joni o hono gollidi dibe garto gollu so dum bami fa dum fuddi be jewtodu yalla hono be kaani gollirde golliji mabbe di fa feewa be kabo du so be garfa be piya
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni fa bo tobe studio tamani
kira be ndandaro en kabaruji gondi le region ngaji men di golleji mo ingol pon kay o timmi illa bel balde jabbe nen o golle wili sanne himbe kay sabi o bomboni no sanne fa himbe faabe baawa jabbaade do makko ana tiidu no jande ne darani be cellal burem gonduno jangi nere faabe duro faamu do kabaru cellal timmi beta ko jande de wadi faabe paama no darugol nyawbe wadirte no wodire dum wadi dum wonno faanda jande de wadama le balde tati help itti jawdi mudun kantida do kabaru ndartude no denagu hebirte an wonduno wadede kenya an songo o ng ngaji kewdi kanye mer en won tewtube gal kawrital wade fa be ndaran no watte fa denagu hebe batu o wadi fa be anda homo fudo hedata fa hakillaaji pamade di tabe sakirabe do kadu en di kabaruji handen kedde hedan no wowiri yotere sukabe ne anayeso wassalam